ibihumbi magana atanu kunja ku modoka nayo ubwayo ntayarimo ni ukutwicira ubazo ahubwo twe muturenganure ibi bintu muri leta ntabwo bikibaho abantu bakirengana gutya
nago ayo marira ni ay'umwe mu bacuruzi b'ibirayi nyuma y'aho ubutegetsi bufatiye icyemezo cyo kubahanisha amande y'ibihumbi magana atanu by'amafaranga bumwe kuri uyu wa mbere bazira ko batanyujije ibirayi byabo mu isoko rya Nzove hateganijwe ngo babahe ibyangombwa baravuga ko bari bamenyereye kubinyuza ku giti cy'inyoni mu mujyi wa Kigali umwari Clementine Kitegetse yabwiye ijwi rya Amerika ko amabwiriza ubutegetsi bubashinja kwica batayamenyeshejwe
isoko ryabagara ku giti cy'inyoni niho twese twari tuzi kuva niga gucuruza ibirayi niho twacururizaga aho ngaho ku giti cy'inyoni n'iryo ryo mu Nzove nge ntabwo narimbizi narimenyejo bari kurivuga aribwo nagiye nkajya kureba fagitire ariko ntabwo narimaje
abacuruzi ibirayi barabikura mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'u Rwanda babyerekeza mu bindi bice by'igihugu cyane mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa mbere nibwo igipolisi cyahagaritse imodoka 15 z'ibirayi kugeza n'ubu ziracyafungiye kuri sitasiyo ya polisi Nyarugenge ni ikibazo cyahuruje inzego z'ubutegetsi bwite za leta n'izishinzwe umutekano cyakunze kurangwamo inama zabereye mu muhezo nyuma y'izo nama minisiteri y'inganda n'ubucuruzi yafashe umwanzuro wo guhanisha buri mucuruzi ibihumbi magana atanu by'amafaranga ibashinja kwigomeka ku byemezo bya leta bwana Vincent Munyeshyaka ategeka iyo minisiteri
aba twafashe n'abarimo kwigomeka ku byemezo byafashwe n'abaturage bose bahagarariwe nk'uko nabivuze hari inama yahuje abahinzi b'ibirayi ihuza amakusanyirizo ihuza abacuruzi baba mu ntara na hano muri Kigali ku buryo rero abangaba turimo guhana n'abarimo kugenda bigomeka ku mikorere yo kugira ngo bigende neza
abacu ibyo bihana ariko barasanga bikabije bati niyica rubozo
icyemezo bafashe ntabwo gidushimishije ahubwo niko kutwica urubozo n'ibirayi bwabo dupakiye ntabwo bivamo ibyo bihumbi magana atanu bari kuvuga baduca
barengeje no kutwica uyu ejo ku cyumweru twari twagurishije mu isoko nta n'ibyo twari tugiyemo baduhagarikaga tutaragera no mu isoko
babyandenze gufata amafaranga wenda ndurubyiruko ndi kwiteza imbere nawe nari maze kubona barayajyana ibihumbi magana atanu kunja ku modoka nayo ubwayo ntayarimo ni ukutwicira ubazo ahubwo twe muturenganure ibi bintu muri leta ntabwo bikibaho abantu bakirengana gutya ntabwo tubyemera
umwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone yavuze ko muri rusange uko umuhinzi abayeho bitamuha ubwisanzure
umuturage yakuye ibirayi abishyira mu modoka ajya mu soko uko yapakiye niko n'abandi bapakiye ararangije baramufashe baramufunze gapakiye ibintu bitagira igiciro ese ubu ngubu inka yawe uyijyanye ku isoko wayiha igiciro utarabona umukiriya
mukifuza ko byagenda bite
ntabwo twifuza ko baduha uburenganzira ku bintu byacu twahinze ni ukuvuga ngo umuturage nta burenganzira na buke afite kujya ku bihingwa bye no kubyakora ntabwo
yemeje ko ibirayi bye byarangije kumuhombera arasobanura
neza nk'ubu ngubu nanjye imodoka yanjye yafunzwe ejo uyu munsi yiriweyo igiye kurarayo ni ukuvuga ngo ibirayi mpakiye igihe cyose nzajya kuyikuriramo ni ugusaba ikimoteri cyo kubimenamo icyo ntabwo ari igihombo nubwo umuturage ari kuzavuga cyangwa ari gusubira hasi ikindi gihombo imodoka iraparika kandi leta yo iri kubara imisoro amasiranse ari kubara ibintu byose iri kubara imodoka iparika
uyu nawe wemeza ko yari yarashoye imari iciriritse mu birayi nk'imwe mu nzira zo kwihangira imirimo ku rubyiruko ati
ubwo ni ukuba utazabona bizaguma hariya babikoresha icyo bashaka nta kindi kintu twakora cyangwa se nyiri imodoka we naya kugira ngo agomboze imodoka ye yemera yatange ubwo urumva ngewe mucuruzi nta kintu nzaba nkigikurikiranaho azafata wenda bya biragenda bigurishe wenda apfe gutohoza mu make kuri iyo yatanze ubundi agumana imodoka ye twebwe ubwo birarangiye nta kundi
aba bacuruzi bararira yo kwarika kubera icyo bita mananiza batazi icyo ashingiyeho mu gihe n'umuhinzi w'ibirayi muri rusange amarira ari yose ku muhinzi w'ibirayi mu turere twa Musanze na Burera mu majyaruguru y'u Rwanda mu cyumweru gishize ikiro cy'ibirayi cyaranguraga amafaranga 75 kandi n'ihame ko agomba kubigurishiriza mu makoperative y'abahinzi koperative z'abahinzi nazo zishyiriraho ibiciro ziranguza abacuruzi ku buryo ibirayi mu mujyi wa Kigali biri kuri 250 kugeza uwo muhinzi arakomeza gutakamba ko asa n'ukorera abacuruzi arafatira ku mvune ahura n'azo ahinga ibirayi imbuto y'ibirayi ikiro kitajya munsi y'amafaranga 400 inyongera musaruro ashyiramo nabwo abanje kwaka inguzanyo mu bigo by'imari n'ibindi hari impungenge ko amabanki ashobora kuzateza utwabo mu cyamundara nibananirwa kwishyura
duhomba kuko kubera kuko umusaruro dusaruye tutabonamo inyungu nawe ngo tubone icyadufasha ahubwo tukagwamo ahubwo umucuruzi akabure wunguka n'amafaranga ya banki twayafashemo tugira ngo tuzishyura mu birayi twahinze ariko kuva ubu twananiwe kwishyura za banki kubera igiciro cy'ibirayi bagushije tukananirwa kwishyura za banki gice igihombo rero aho tugiye gupfira kwishyura abadutabara badutabara asiga umuhinzi nakagira gakiri
igihombo dufite nta nubwo twakikuramo kandi na leta dufunze yatumara amabanka dufunze yatumara rwose nkaho leta yazagurukisa dufasha ubutwahuye n'ibibazo bikomeye ubu nta muntu utarashize umurimo kwisoko kwiranga gurishe yishyure amafaranga ya banki kandi ntabwo tuzabona n'abatugurira
byumvikana ko hagikeneye ingamba zinoze ziganisha ku gukemura iki kibazo ehabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali